Ni mlaze kifwani, vitu vingine peke yako ndo unajua, sini yache na kupenda. Mwamiku ya moyo kwako ananisumbua, lonadoka vigia chenga. Unainai, mie kwako nisha kufa, nimebaki mifupa, nimebaki na machotu. Lofis kapewa bucha, mekula mifupa, mekula na shokado. Basi punguza mashausi, punguza makusi. Udeka gani mbaka chooni, tunapea na michusi. Basi punguza mashausi, punguza makusi. Masiala gani mbaka chooni, tunapea na michusi. Eti kudeka deka, basi punguza kudeka deka. Eti kudeka deka, mama punguza kudeka deka da. Eti kudeka deka, eti punguza kudeka deka. Kudeka deka, mama punguza kude. Oh, mkatoto kame filevu, nakachetesha putevu. Kazuri zuri si mchezo, lakini kana penda lezo. Oh, mkatoto kame filevu, nakachetesha putevu. Kazuri zuri si mchezo, lakini kana penda lezo. Kanapenda, ni mlaze kifwani. Toto anapenda, ni mlaze kifwani. Yani anapenda, ni mlaze kifwani. Kumbe anapenda, ni mlaze kifwani.
Dance, dance, dance,
fuera,
dance,
fuera,
dance,
fuera, fuera.
Ay, for you.
Aha, aha. Dance, dance, aha. Shake your tango, go on a man. Jump, jump, you really want a man.
Come up by you, yo.
Jump, 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 jump.
Come up by you, yo.
Jump, 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 jump.
Come up beside you,
jump, 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 jump.
Come up by you, yo.
Jump, 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 jump.
Come up beside. Keep on going, man.
Keep on going, man.
Santosi,
Santos boy.
Meneja Shetani Kimwanya. Atuna na mabde.
Meneja Kado.
Meneja Kado.
Meneja Kado.
Faza Manigia. Mikinda. Baka Vikindu. Magaluda. Faza Sairori. Nulakane. Yokeri wa Santos.
Santos.
Macho Marogo.
Macho Marogo.
Titi. Faira.
Meneja Kaku.
Tomkiri.
Tomkira Pogira.
Santos Jinana.
Maputo Meira.
Chilini Music, baby.